kweli metoke mapenzi amenichapa mgonjwa cheche wache simejipata mepata umbea mewapa lichotaka siwezi jitetea was in love with you la sawabu kama chizi natapa kila kona maumivu siyawezi na kufaniki jona yeah, yeah. This love got me shaking the west yona napitia maseke moyo west pona sisemi liwelewe ama unione ruma wakusikia anisikia wanawake sio human ok tusemu ugafilika ni move ya utarifa paka siku inageuka asubuhi nao inafika mchana nao inapita pike simu unaitupa na kuambia unaeka kuta like wa started from Monday to Sunday takupata wapi yeah. Started from Monday to Sunday takupata wapi yeah. I'm gonna get used to this Kualos not easy I'm used to see you my priestess Now no longer your business Ila jua kakidonda nikibichi Mami lo, umeka lo kivibaya hivo Menkabako, meshikaro Kama mzoga, umenitupa uko Of course I'm not good in communicating, I'm against her Try to write you a test, nkitaka send a tetemeka Like why umenipa trauma nae hali na nitesa Inankosesha nguvu na kimwili na nkondesha Ile so right mama, sindo umechoose mama I pray you right mama, mungu akutunze mama Forever be on my mind, nandika mpaka kwa diary Just to remind myself ya kwamba kuna true love Starting from Monday to Sunday Takupata wapi yeah. Started from Monday to Sunday Takupata wapi